Luka sura chapande didi etati. Aya chapande didi ejewego. Yaki chapande nai etati. Yesu warama doga afangal. Ebe ardini Yesu. Sebe nangi siman sari ankejo. Yuwa idondere ladda enatoya garirindin. Benjawa nimo gafangal. Bengadi otokiri Yesu gada. Yimbe dutbe etokimo. Hautie wope reube. Reube ben endondi jude muin. Ebe mboya gamako. Ama Yesu ye iwibe. Reube urisha lima. Ale weyan kiam. Mboyane kwa emodon ebipe modon. Gambalde ngarewe de himbe mbiata. Bebariki dinabe. Reube bendanyata. Bededi muin medai sawu kibitdo. Be endi mu en medai musineki. E charengel. Yimbe mbia iko cheje. Jano ye do amin. Be mbia igole. Chude min. To yimbe ngadi ifi idu mcharengel leki wani kechi. Ko adata to kiori. Dum ardini Yesu. E wibe dido. Gambe mbaro yabe. Bengari wande vigere bietende iyalo hori. Don be bilimo. Be pia nimo kusaje doga afangal. Kanko e wibe dido ben. Goto e jungo mako nyamu. Goto e jungo mako nanu. Yesu wi. Nyako ammo dow. Yafana barobe am. Gambe anda ko bengadata. Amma soji en Roma. Ngadi chacha be chendi kolte mako. Yimbe ndari endara. Ardi ben jukitimo. Embia. Uhisni wope. Dukan kwenye almasihu mualla subi. Alohis na hore mako. Soji en mangadi kajuku tukimo. Egeni hade mako. Bekokimo ndiam inabojam lamudam. Bembi imo. Duan wani lami do yahudan kwen. Hisnu hore mada. Kadimado hore gafangal ngal. Lumtaki alloan. Lumwindi do magal kod umullorimo wiwiki. Oo wani lami do yahudan kwen. Goto nderuibe dido bildabe mako. Wadani mohala nauka wii. Na anweni almasihu. Hisnu hore mada. Nden kisina min minonma. Amma gujo goto unhalbani mo wii. Ahulata alla. Anjardo torra goye mako. Enen enkebi kuhani rumwadana in. Gamko ngatten woda. Amma netto o. Wadai gotumko woda. Nden owi Yesu. Ta ejitam. Charengil natu na alamu mada. Yesu wimu. Emivi umagonga. Hande awandai amderuro alla. Bandirabe am. Ayaje de den jangudin. Ede meta donut unwariri an nabi Isa alayhi salam doga fangal. Hakunde wibe dido. Konde an nabi Isa alayhi salam. O adilijo. O wadai leifi ko haki. Amadum limi mo bogoto ndere gadube ko halli. Hamadum wardi mo e hallube. Kita waruki be leifi. Ko gadube ko woda doga fangal. In kita Roman queen. Amma kita Yahudan queen. To neddo wadi ko woda. Ha kewtu dum kita maide. No dum huborto neddo e kaaji ha maya. Gam non do e tabbitinana en. In Roman queen. Mbari annabi Isa alayhi salam doga fangal. Konde in Yahudan ko en nangi mo gulloyimo gam e charengel un Roman ko en lamoto Yahudan ko en ay chapande didi e jewego wi ebe ardini Yesu sebe nangi siman sari ankejo yoy do der ladde na toya garirindin ben jawani mo gafangal ben gadi o tokkiri Yesu gada en nani gada bilatu tajani annabi Isa alayhi salam kita maide. Diga don se soji en Roma. Nangi an nabi Isa alayhi salam. Ngadi mo hochi gafangal. Ngal dum biloita mo to dogum waramu. Amma gam piti ndi bengadanimu. E bone de be omimu. Bandu an nabi Isa alayhi salam lammi. Uwawa yaduki e gafangal ngal. Gam nun en nani. Ndebe kauri e siman sari yankejo. Wato iwaido daga gariri sairin. Ko netto gariri sairin. Gamnon Siman, mneddo Afrika, daga Lady Libya dum jaman umeden hande. Gamnon Siman sari yankejo, waroi Urushalima, gam humto sakkinki. sai o hauri e mobgal yimɓe e soji en e ɓe ardini annabi Isa alayhi salam. Sai soji en gaɗi mo dole, o hocci gafangal annabi Isa alayhi salam, o tokkirimo gaɗa. Aya cappanɗe ɗiɗi e joweeɗiɗi yaaki cappanɗe tati e go'o wi'i, yimɓe duɗɓe e tokkimo, hawti e woɓɓe rewɓe. Rewɓe ɓen e ndondi juuɗe mu'en e ɓe mboya gam maako. Amma Yesu yeƴi wi'iɓe, rewɓe Urushalima, ala e woyanki am, mboyane ko'e moɗon e ɓiɓɓe moɗon, gam balɗe ngaroyay ɗe yimɓe mbiyata. Ɓe barkiɗinaaɓe, rewɓe ɓe danyata. Ɓe deeɗi mu'en meeɗayi sawuki ɓiɗɗo, ɓe enɗi mu'en meeɗayi musineeki. E carel ngel, yimɓe mbiyay kocceeje, janoye dow amin, ɓe mbiyay ƴoole, cuddee min. To yimɓe ngaɗi fii ɗum carel ngel lekki woni kecci, ko waɗata to kiyori? Bandiraaɓe am, en nani nder ayaaje ɗe, mobgal yimɓe ɗuɗɓe e tokki annabi Isa alayhi salam gam giya no ɗum wardata mo. En nani haa e woɓɓe rewɓe e tokkimo e mboyana mo, en jurminana mo gam iri mayde kallunde nde o waɗoyta. Amma en nani annabi Isa alayhi salam yeeƴi raariɓe, wi'iɓe, rewɓe Urushalima, ala e woyanki am, mboyane ko'e moɗon e ɓiɓɓe moɗon. Ɗo en nani ko nde rewɓe ɓe en jurminana annabi Isa alayhi salam gam torra e azaba ko o yarata, kanko bo emo yurminana ɓe gam waywayɓe maɓɓe, wato Roman ko'en kippoto gariri Urushalima e konu kalkandi. Annabi Isa alayhi salam e tabbitinanaɓe ɗo Yeso Allah jomirawo hitotoɓe gam shiya imanu yahudanko'en, gayoɓe annabo'en Allah, baroɓe annabo'en Allah ɓe wliloyto maɓɓe. Tariha holli duuɓi cappanɗe nayi, wato duuɓi arba'in, gaɗa mayde annabi Isa alayhi salam e ummaki maako daga mayde soji en Roma, makki yahudanko'en e konu. Ɓe pili gariri Urushalima e konu, haa warti yahudanko'en mbawata wurtaaki ɗaɓɓitowa nyamdu gam weelo kallungo. Ɓe ngaɗi ka hirsuki ɓiɓɓe maɓɓe ɓe nyaama. Kayto ɗum bo tabbitinani en e ko annabi Isa alayhi salam wi'i nder ayaaje ɗe, rewɓe Urushalima, ala e woyanki am, mboyane ko'e moɗon e ɓiɓɓe moɗon, gam balɗe ngaroyay ɗe yimɓe mbiyata. Ɓe barkiɗinaaɓe, rewɓe ɓe danyata. Ɓe deeɗi mu'en meeɗayi sawuki ɓiɗɗo, ɓe enɗi mu'en meeɗayi musineeki. E mi dow Allah jomirawo henda en e shiya imanu, gam shiya imanu e foɗana en kiita Allah e halkere. Aya cappanɗe tati e go'o, annabi Isa alayhi salam ɗawti wiikiɓe, to yimɓe ngaɗi fii ɗum carel ngel lekki woni kecci, ko waɗata to kiyori? Lallay se ko wala, to haa hiite nyaamay lekki kecci, joruki hisata. Ma'ana, to haa annabi Isa alayhi salam e hoore muɗum aadiliijo, misaalu lekki kecci, e omiree bone iri ɗe, e torre torra kalluka ka, ko heɓata yahudanko'en ɓe hakke e shiya aadilaaku? Ko heɓata yimɓe ɓe hakke ɓe shiya aadilaaku? Lalle ko ɓuri non heɓayɓe. Gam non ɗo annabi Isa alayhi salam e tabbitinana yahudanko'en ɓe kisata kiita Allah gam shiya imanu maɓɓe dow maako. Non ma ɗo annabi Isa alayhi salam e tabbitinana en kiita Allah jomirawo e dow fuu gayuɓe koloomo ko ngaɗa imanu e maako. Aya cappanɗe tati e ɗiɗi yaaki cappanɗe tati e nayi wi'i, ɗum ardini Yesu e wi'iɓe ɗiɗo gam ɓe mbaroyaɓe. Ɓe ngari wonde wigeere bi'eteende ƴiyal hoore, ɗon ɓe ɓilimo, ɓe piyanimo kuusaaje dow gaafaangal kanko e wi'iɓe ɗiɗo ɓen, gooto e junngo maako nyaamo, gooto e junngo maako nano. Yesu wi'i, nyaako am mo dow yaafana barooɓe am gam ɓe annda ko ɓe ngaɗata. En nani ɗo nde ɓe njotti wigeere bi'eteende ƴiyal hoore, yaasi gariiri Urushaliima ɗon ɓe ɓili annabi Iisaa alayhi salam dow gaafaangal e woɓɓe wiiɓe ɗiɗo, gooto e nyaamo maako, gooto bo e nano maako. Ɗum bo e tabbitina annabaako ɗum annabo'en ngaɗi wiiki ɗum hiitoto annabi Iisaa alayhi salam hawti e halluɓe. Koo nde annabi Iisaa alayhi salam o waɗaa e leyfi koo hakke, o aadiliijo, ammaa ɗum limiimo bo gooto nder gaɗuɓe ko halli, haa maa ɗum wardimo e halluɓe. Aaya cappanɗe tati e nayi en nani Yeesu wi'i, nyaako am mo dow yaafana barooɓe am ngam ɓe anndaa ko ɓe ngaɗata. Banndiraaɓe am, ɗo e tabbitinana en annabi Iisaa alayhi salam o joomu yidde e yurmeende. Annabi Iisaa alayhi salam ekkitinii tokkuɓe mo, ɓe ngiɗa haa e waywayɓe maɓɓe, ɓe ngaɗana ɓe do'aare to ɓe ngaato halleende e halleende. Annabi Iisaa alayhi salam naa ekkitin ɗum tan, ammaa o waɗii ɗum e hoore maako, ngam non o alanii en misaalu boɗɗum. Ngam en nanii nder aayaare nde'e, o waɗi do'aare, o torii Allah joomiraawo, o wi'i, nyaako am mo dow yaafana barooɓe am ngam ɓe anndaa ko ɓe ngaɗata. Lallay se ko wala, daa e ɓe annduno annabi Iisaa alayhi salam o moye, daa ɓe ngaɗantaamo non. Ngam non en nani koo nde e mo yara torra e azaaba dow gaafaangal, annabi Iisaa alayhi salam nder yidde e yurmeende o waɗi do'aare, Allah joomiraawo yurminana barayɓe mo yaafooɓe. Ngam non o alanii en misaalu boɗɗum enen tokkuɓe annabi Iisaa alayhi salam hannde. Ngam non emi do'o, Allah joomiraawo walla en tokken misaalu ɗum annabi Iisaa alayhi salam ekkitinta en ɗo, ngarten giɗooɓe waywayɓe meeɗen, gaɗanayɓe waywayɓe meeɗen do'aare koo ndaa e ɓe torra en. Allah joomiraawo ɗawtana en iimaanu, hokka en bawɗe waɗuki non. Aamin. Aaya cappanɗe tati e jowi yaaki cappanɗe tati e joweego'o wi'i, yimɓe ndarii e ndaara, ardiiɓe njukkitimo, e mbi'a o hisnii woɓɓe. To kanko woni Almasiihu mo Allah suɓi, al o hisna hoore maako. Sooji'en maa ngaɗi ka jukkutuki mo, ɓe ƴeeñi haade maako, ɓe kokkimo ndiyam inaboojam lammuɗam, ɓe mbi'imo, to an woni laamiiɗo yahudanko'en, hisnu hoore maaɗa. En nanii ɗo, sooji'en Rooma e ardiiɓe yahudanko'en ngaɗi ka jukkutuki annabi Iisaa alayhi salam e mbi'a o hisnii woɓɓe, to kanko woni Almasiihu mo Allah suɓi, o hisna hoore maako to o waaway. Kayto sooji'en Rooma e ardiiɓe yahudanko'en e moodiɓɓe maɓɓe e ngi'a bo ɓe keɓii jaalorgal dow annabi Iisaa alayhi salam, ammaa ɓe annda mayde annabi Iisaa alayhi salam dow gaafaangal ɗum ngam hisnuki ɓii aadama daga hakke e laawol mayde maako dow gaafaangal. Ngam non banndiraaɓe am, to annabi Iisaa alayhi salam hisnii hoore muuɗum, wanyii maaya dow gaafaangal, to daano ɓii aadama heɓirta kisnam daga hakke? Wala. Ngam non banndiraaɓe am, haa paamen ɗo wiiki, mayde annabi Iisaa alayhi salam dow gaafaangal naa e holla Allah walaa bowɗe hisnuki mo, ammaa Allah joomiraawo ali annabi Iisaa alayhi salam maaya dow gaafaangal ngam enen ɓiɓɓe aadama keɓen yaafuya hakkeeji meeɗen, kisen daga kiita maako. Barka mayde annabi Iisaa alayhi salam dow gaafaangal. Ngam non annabi Iisaa alayhi salam jaɓi maaya dow gaafaangal e mbattudi meeɗen enen ɓiɓɓe aadama ɓe hakke, ngam keɓen kisen kiita Allah joomiraawo garayka. Annabi Iisaa alayhi salam jaɓi yari kiita hakkeeji meeɗen, maayi e mbattudi meeɗen enen ɓiɓɓe aadama ɓe hakke, ngam keɓen kisen kiita Allah, keɓen nattuki wuro Allah waato aljanna. Ngam non banndiraawo am an hettindittooɗo, sey ngaɗaa iimaanu e Allah e annabi Iisaa alayhi salam mo o liloyi, mo waɗi maayi dow gaafaangal ngam hisnuki maa daga hakkeeji maaɗa ekita alla garay kanyalde darangal. Gam ilawal imanu meden, ko holare meden do an nabi Isa alayhi salam tan, kebiriten yafuye hakki. Ekisnam daga kita alla garay kanyalde darangal. Inatuki uru alla watu aljanna. Gam nun bandirawam, ta wadi imanu e an nabi Isa alayhi salam bugujo. Lalle seko wala, aheba yafuye hakki maada. Abu hebai natu ki huru alla watu aljanna. Bunonno nandendera aya chapande tati ya jowe nai. Yaki chapande nai ya tati wii. Koto nderu ibe dido bildabe mako. Wadani mohala nauka wii. Na anweni almasihu. Hisnu hore maada. Nden kisna amin minonma. Amma gujo goto unhalbani mo wii. Ahulata alla. Anjardo torra goye mako. Enen en kebi ko hani dum wadana en gam ko gadden woda amma neddo o wadaay goddum ko woda den o wi yesu ta ejjitam terel ngel nattuda laamu maada yesu wi mo emi wi uma gonga hande a wonday am der wuro alla bandiraabe am en nani do der wi be dido bildabe annabi isa alayhi salam do gafangal goton Gamshia imanu, warani annabi Isa alayhi salam halaji kalludi. Emobia, tukanko weni almasihu, wato kisino, ohisna hore mako mana, ohisna bekambe ma. Ama enani, gujo goto un, halbani mo, wi, ahulata alla, anjardo torra goye mako, enen enkebi kuhani dumwadana en. Gam ko gadden woda amma neddo o wadaay goddum ko woda lalle o gujjo e mo andi ko annabi isa alayhi salam o moyi gam utabbitini yesu almasihu ko annabi isa alayhi salam wadaay ko woda amma e mo yara torra iri ka mabbe iri ka hallube o gujjo wadi imanu der bernde mako Ko otabbitini, annabi Isa alayhi salam, kanko ni kisnomu alla liloyi. Gamnon ennani, ndera aya chapande na yedidi, ovi annabi Isa alayhi salam. Ta ejjitam, charengil natu da alamu maada. Do etabbitina na in, gujjo o, otabbitini, Yesu almasihu, wato annabi Isa alayhi salam, o kisnomu. Den olami do lalle se ko wala nombod muni annabi isa alayhi salam kanko ni kisno mu alla jomirawo liloyi gam hisna bi adama daga hakki ilawul maide mako do gafangal kanko bo olami do lamlambe kanko bo ni mu alla jomirawo wadi hitoto duniyaru nyalde darangal gam nun gujjo tori annabi isa alayhi salam Yurmina namu, yafanomu hakkeji mako, to yejjitamu, nattinamu uru alla watu aljanna. Aya chapande na yetati, yesu viimu, emi vi uma gonga, hande awandai amderu uru alla. Do annabi Isa alayhi salam itabbitina namu, enyaldere nento umai, unattai uru alla watu aljanna. Bengonda ye annabi Isa alayhi salam der wuro alla watu aljanna. Bandirabe am, dum yetabbitinana en yurumende alla yidde mudum. Konde neddo wadi ko halli, e mo haade maide, amma nde utubi, alla jomirawo yuruminanimo, yafanakemo. O hebi moccere alla yurumende mudum. O hebi yafuye hakkeji mako, unatti wuro alla watu aljanna. Umbo itabitina na in. Ko ngele sharil. Ngele gaten imanu ye annabi Isa alayhi salam. Wiki kanko ni kisno. Mo alla jomirawo liloyi. Ma yidouga fangal gam hakkeji meden. Do lalle se ko wala enkeba yurumende alla. Enkeba yafuye hakkeji meden. Alla jomirawo nder yidde mudum e mojjare mudum bo. Wartire en bibbe aljanna. Gamnon bandirawo aman hettinditodo ta wadi imanu der bernde maada fugujjo'o mudum bildiye annabi Isa alayhi salam du gafangal du lallaise ko wala a heba yafuye hakkeji mada abu nattai wuro Allah wato aljanna gamnun bandirawam sai ngada imanu ye Allah e annabi Isa alayhi salam muliloi mai du gafangal gam hisnuki ma daga hakke mada yaru ma wuro Allah wato aljanna gamnun bandirawam an hettindi todo awadi imanu ye annabi Isa alayhi salam mai do gafangal gam hakkeji mada bandirabe am diraya jede e wodi yimbe gebe didi yebre gadube imanu ye annabi Isa alayhi salam e yebre be ngada imanu e mako wato modi be dina yahudan ko en e ardi be mabbe e soji en roma hama e gujjo goto mo dum bildi e annabi Isa alayhi salam do gafangal ingadi ka yofan ki mo halaji naudi e be mbiya to kanko woni lami do yawdan ko en to kanko woni almasihu kisno o hisna hore mako to waway bandirawam dernde yebre gonda yebre gadube imanu e ko Allah jomirawo wadi gam hisnuki bi adama daga hakke ilawul maide annabi Isa alayhi salam ko ebre be ngada imanu e ko Allah jomirawo wadi gam hisnuki bi adama daga hakke ilawul maide annabi Isa alayhi salam bandirawo am an hettindi todo dum wadato amma anderi yebre de a yedda wiki annabi Isa alayhi salam waraka do gafangal no dum wadata annabi jo mawdo bo ha Allah jaba ware do gafangal gam non a wada imanu annabi Isa alayhi salam mai do gafangal bandirawam sai fama do wiki mai da annabi Isa alayhi salam na e hollakan ko na o annabi jo maudo amma Allah jo mirawo non yidi wadi annabi Isa alayhi salam mai do gafangal gam hisnuki bi adama daga hakke gam warta lawol jarengol bi adama wuro Allah wato aljanna gam nun fu gadudo imanu yedum heba yafu ya hakki e kisnam daga kita Allah jomirawo gare ka nyalde darngal heba ibonattu ki wuro Allah wato aljanna amma mu wada imanu ha maide mudum halka inder kita Allah nder hita jahannama dum ha abada gam nun bandirawo am an hettindi todo ta wardu nder yebre yahudan ko en e soji en roma e ngada imanu e annabi Isa alayhi salam bandirawam ta yidi kisa kita Allah gare ka nyalde darngal ta yidi nattuki wuro Allah wato aljanna sai ngada ko gujjo o wadi wato ngada imanu e Allah e annabi Isa alayhi salam muliloi mai do gafangal gam hisnuki ma daga hakke mada e kita Allah gare ka nyalde darngal gam keba nattuki wuro Allah wato aljanna gam Allah jomira wadi alkawan fu gadudo imanu ye annabi Isa alayhi salam mai do gafangal gam hisnuki bi adama daga hakke heba yurmende Allah heba yafu ye hakke heba bo nattuki wuro Allah wato aljanna bandirawam sefama do wiki Allah jomira o jomu yidde yurmende koda batake maide tawi annabi Isa alayhi salam gujjo ta yejitam terengil nattuda lamu mada Yesu almasihu ko annabi Isa alayhi salam wiete emi bi uma gonga hande a wandai am der wuro Allah gamnun bandirawam sai ngada imanu ya annabi Isa alayhi salam gam keba nattuki wuro Allah wato aljanna Allah jomirawo dautana en famu dum amin.